Aluera Shani Bani.
Let's go.
HTM
exclusive on ZambianTunes.com.
Dope is freshest name in the game, ladies and gentlemen.
I'm not like DJ.
We out here living that good life. Nimpo poka nigga gotta look nice. Lifestyle is dango. Minya minya titiela ni puando. Ichalo bali wa mia ni new jena. Wadisha dida fie awa tetua pena. Lifestyle, new jena. We new school, we new jena. Ichalo bali wa mia ni new jena. Ichalo bali wa mia ni new jena. Ichalo bali wa mia ni new jena.
Himself Jambande. Nitizungu dadi apa manze timeka. Ma Facebook, Twitter, ani choka koweka. Tiriche mu new wave, diva backup. Kusurvive a corona but no mask up. Polota kutenga out ku shopping inimo. Watu mo kudundu mwezi kulima shopping mo. Kupopoka ni last na magelo yali nasty. Ni new school, stili bila na mafizi. Nga ufu na umwela zapa class. This no spender party, monga ndiwe sugar daddy. Wafireche waziba kutipari sugar daddy. Dishi wapitisa, kuliwe na nani.
We out here living that good life. Nimpopoka nigga gotta look nice. Lifestyle is dango. Minyo minyo titiela ni puando. Ichalo bali wa mia ni new jena. Wadisha didafie awa tetua pena. Lifestyle new jena. We new school, we new jena.
Weka weka chikanga tukusakile. Na maliketi diva kwa tini pagusakile. Tatua ikile pamundune fichitakile. Musoskile chipa okale tukakile. Na magelo very beautiful futino kutelela. Fitina go drift ya mashi wia la pelela. Nikalulete type muchipichiri kuselela. Shakupanye powebo paka feno kutelela. Cha ipusa nefyo tuangala new jena. Gatua kumana pansa kanishifia la pena. Gafia pena, magelo nishiva pona. Gatua sona, fwe ma big buyer mwamona.
We out here living that good life. Nimpopoka nigga gotta look nice. Lifestyle is dango. Minyo minyo titiela ni puando. Ichalo bali wa mia ni new jena. Wadisha didafie awa tetua pena. Lifestyle, new jena. We new school, we new jena. Ichalo bali wa mia ni new jena. Ichalo bali wa mia ni new jena. Ichalo bali wa mia ni new jena.
I'm out here living my best life. If you living how I'm living, pela high five. Life yema dio dio. Negativity kuno nikulangiza palido. Nikonda toshoka shoka. Ozizila kwa so in a sini shota. Photoshoot every weekend as a celeb. I told her off this was terrible. I'm out here living my best life. Nikudiela, I don't care if she's your wife. Chalo wali uwamia ni new jena. Mwalisha lila fieva neta tuwa pena.
We out here living that good life. Nimpopoka nigga gotta look nice. Lifestyle is dango. Minyo minyo titiela ni puando. Ichalo bali uwamia ni new jena. Wadisha lila fie awa tetuwa pena. Lifestyle new jena. We new school, we new jena.
Paka chinga bata pamukati. Mchila barila batila tate saupante. Webana bangu bosero selenga taukwete. Na maluku yeka ya kulenge shoku tiwushete. Na fiko tupundubana mayo baze gai chombo ya lila. Weta na ito kona chileta kwefu fiabila. Fintu sana fintu lintu tuafika ni nobula. Baula lesomu nepo tuba tibe fianula. Inaza yufina kacharo bali wanandechi bondula. Mcharo fiano tuate mwawala tulondola. Tatulubika fwepo tulichari lanji kontola. Chibiama chipi chari lanji toku kansola.
We out here living that good life. Nimpopoka nigga gotta look nice. Lifestyle is dango. Minyo minyo titiela ni puando. Ichalo bali wa mia ni new jena. Wadisha didafie awa tetua pena. Lifestyle, new jena. We new school, we new jena.
Chefia kwe wangewe na wawa nefinyelele. Wai chefia wabati teti uwadelele. Fwebo tuwali na mampi kena kapelele. Na wakamba wanastia wa imbile fwelele. Fwebo tuwali na JK na Exile. Bafia na fia isafe na imbi new style. They calling it the new wave, new Jenna. It's amazing how they're changing up things. Got Chris Jenner, I am UF now. It's UF for how I'm balling on this. Magnificent swagger flowing on us. I'm sort of like the middle child in the middle of the new wave and the OGs. Check the way that I sit on the beat, you are gamba. Comfortable, sinning vela vene ba makamba. So where then do we fresher on over my chew? And gasuna bwele mushe tiza kusia wa mbuwa.
We out here living that good life. Nipo poka nigga gotta look nice. Lifestyle is dango. Minyo minyo titiela nipuendo.
Everyone can produce. Hey.
Boss Louis Ducker.
But not like DJ.
Boss Gaz, more Gaz. Ka pio pio. Mike me off.